jamidiren fu yimɓe ele sappo ɗiɗon goni heddotoɓe e ñaw tension non kanko Nuhum Wane andanɗo kabaru ñaw ɓerɗe o hollitiri wiide
nokkuje to ɓe yimɓe ñawte no woɗiri ana famɗi sanne nawaɓe yogaɓe du warta dogotorore sulani nawal on satta fa yotto yottande ceggal muɗum kasine meɗen lafa kaake gollirɗo lobbi saabu ñolman hannden mi wala kaake feewi ceggal muɗum cafatni coggum ana tiiɗi sanne so wiɗa wara ñawnoɗa ñolman hannden soni wala ta an jogui talgal ko noddete assurance ɗum saboto sono heɓe ñawne no yawiri
ñaw cancer du ana e ñaw lattoɗo sababu jamare nde wakkati fur hitande fu yimɓele heddotoɓe ley hemɓe ana ɓuuri ujunere e temeɗi ɗon ko ɓuuri hewde oɗo cancer fu yo nangowo enɗi kaña ko nandi muɗum docteur Madani Li andanɗo ñaw cancer hôpital
Luxembourg
ɗi ñablaɗi sifa ɗiɗi noon sifa goto antun o ana tiiɗi sanne saabu ɗum ana heɓe saabi kulle ɗe ñametinɗi sifa goɗɗo antun oɗo ana wa heɓire ɗatta yogaji kasine saabu yimɓe yogaɓe so newi yetti yottanɗe tan ana wa heɓire o ñaw fe so debbo joni so duuɓi yetti yottanɗe ɓeygu muɗum ɓattiken darade ana heɓa o ñaw ko noddirta cancer du sein
le ñawuji ɗi daɓata ɗi du jabbetti ana ley hen ɗum woni ñaw sikkaro malin koɓɓe le temedirom fan ɓuuri yimɓele taton sawɓe oɗo ñaw ñalawma hannden o ko laati sababu muɗum ana yowi dow ñamduji ko jama o ñamata kañen o wondi e woyltirde attabiyaji muɗum en docteur Anna Camara o gollo le fedde ONG humnide haɓude ñaw jabeti ɗo bomako ɗo o haali ko jamare nde hani wadde fati heɓa oɗo ñaw
fande neɗɗo sembe muɗum famɗude ana hani tinnade waɗa haaro calɗe nannal muɗum hono yaadu ma dogude nexoji ɗi e nannal muɗum ko yaata hono minta capanta ñolman fou caggal muɗum du jommu ñama kulleji laaɓudi
bande gawole saaha leydi ndi fa jottuɗa sigaso yimɓele wonɓe toon ɓe kollitiwi tan andino ɗiɗo ñawuji gorri jaati ɓe mbidu sawroɓe ɗum ana leyɗeɗo nokkule ka ɗum e tawde fou sawɓe ñawmoɓe noddata cancer o kaali tiɗalaji ɗi jogui toon
to menel nga sigaso ana tiiɗi neɗɗo wonda e nawaɗo jabbete to menel nga gawo nawaɗo jabbete ma tension fou ana wawi ñawnede ga saabi capaɗe ana yaafi ko ɓuuri tirsde hen neɗɗo nawa hono jabbete ma tension ana hani tinnade ƴeewiti yo dogotorore antadu kulle ɗi hani ñamde watti fou saabu so jommu sella ana waɗi tampude ɗum ga ko naari banggal ñawnugol cancer le watti joni mi wala bawɗe muɗum ñawde o ñaw gawo tofon
ɗiɗo tiɗallaji suudu ministre humniɗo kabar cellal ley leydi ndi holli tiwi tan andini ɗum jaati docteur Abdoulaye Kone o kumniɗo kabar e haɓude ñawuji ɗi daɓata ɗi o hollitiɗi ɗati ana gonde e yaltinede lena ko nayri banggal ñawuji ɗi fou
dabiri ana wonde feede yalla ɗi ñablaji fou heɓa lecuɗi doctoreji meɗen pamarde noddirteɗe CCRF ka e CSCOM ɗi ñablaji fou an hani ñawnede ɗen nokkuje ga watti joni dabiri muɗum fiyakal tohon meɗe wonde fiɗ dabiriji kana tiɗiri fou yalla o ñaw jabbete an heɓa ñawnede le CCRF ka e le CSCOM leydi mali fou jabbete ana wawi ñawnede watti joni ɗen nokkuje kewɗe fottare ko noddirta hypertension caggal muɗum ndu meɗe wonde famtude jamare do kuteji ɗi ñabbilaji honne jamare daɗɗirta sarre muɗum
ɗiɗo ñawuji ɗi daɓata le temedere fou capanɗe jettiɗi neɗɗo ana wawi sakkade ɗum non ɓe kollitiri wiide ko ɓuuri saabi mbinde ɗiɗo ñawuji yo yarde cigarette ji kañe taba fa yettoyo no ñamduji meɗen ɗin gorri kañe yarde doroguji e ko nandi e muɗum.